Ya mabeleka mphamvu kwa munthu otopa. Pamene bachokera nkhani iyi, Yesaya 40 verse 31, lemba la chaka cha 2018. Anthu odalira Yehova adzapezanso mphamvu. Nyimbo 3 ndi 47. Kodi malemba awa akugwirizana bwanji ndi lemba la chaka chino? Yesaya 40 verse 26. Mateyu 11 verse 28 mpaka 30. 2 Korinto 12, verse 9 ndi 10. Ndime 1, funso. Kodi masiku ano, timakumana ndi mavuto ati. Nanga Yehova amasangalala kaona atumiki ake akutani. Tonsefe timadziwa kuti moyo mdzikoli ndi wovuta. Ena mwa abale ndi alongo athu, akuvutika ndi matenda akulu. Ena ndi achikulire, koma akusamaliranso achibale awo okalamba. Ena amavutika kwambiri kuti apeze zinthu zofunika pa moyo. Ndipo ena, ali ndi mavuto ngati amene tachulawa, osati limodzi, koma angapo. Zimene zimachititsa kuti azifowoka, maganizo azisokonezeka, komanso aziwononga ndalama zambiri. Ngakhale zili choncho, tonsefe timakhulupirira kwambiri malonjezo a Mulungu. Ndipo sitikayikira zoti mtsogolomu adzathetsa mavuto onse. Yehova ayenera kuti amasangalala kwambiri akamaona tili ndi chikhulupiriro choterechi. Ndime 2. Funso. Kodi lemba la Yesaya 40 verse 29 lingatilimbikitse bwanji, koma kodi anthu a Mulungu yena amachita zinthu zolakwika ziti. Koma kodi nthawi zina mumaona kuti mavuto anu akufika poti simungathe kuwapirira? Ngati ndi choncho, dziwani kuti sinu nokha. Baibulo limasonyeza kuti mbuyomu anthu ena amene ankatumikira Mulungu mokhulupirika ankamvanso chimodzimodzi. Koma m'malo motaya mtima, iwo ankadalira Yehova kuti awapatse mphamvu. Ndipo sanagwiritsidwe mwala chifukwa Mulungu wathu amapereka mphamvu kwa munthu wotopa. Yesaya 40 verse 29. Koma chomvetsa chisoni chakuti anthu a Mulungu ena akakumana ndi mavuto amasiya kuchita zinthu zokhudza kulambira. Iwo amaona kuti zinthu zimenezo nzimene zikuwapanikiza osati kuwabweretsera madalitso. Amasiya kuwerenga mawu a Mulungu kupezeka pa misonkhano ndiponso kulalikira. Koma vuto ndila kuti zimene akuchitazo nzimene Satana amafuna. Ndime 3. Funso A. Kodi tingapewe bwanji zimene Satana amafuna? Funso B. Kodi tikambirana chani munkhaniyi? Mdyerekezi safuna kuti tizichita khama pa zinthu zokhudza kulambira, chifukwa amadziwa kuti zinthu zimenezo zingatipatse mphamvu. Choncho mukatopa kwambiri ndi mavuto ena ake, musamasiye kuchita zinthu zokhudza kulambira Yehova. Mmalo mwake, muziyesetsa kumuyandikira. Ndipo iye adzakulimbitsani ndi kukupatsani mphamvu. 1 Petro 5 verse 10. Munkhaniyi, tikambirana zinthu ziwiri zimene zingatichiritse kuti tisiye kuchita khama potumikira Mulungu. Tionanso mmene mfundo za mBaibulo zingatithandizire kuti tilimbane ndi zinthu zimenezo. Koma choyamba, tiyeni tikambirane lemba la Yesaya 40 verse 26 mpaka 31, lomwe limasonyeza kuti Yehova akhoza kutipatsa mphamvu. Anthu odalira Yehova adzapezanso mphamvu. Ndime 4. Funso. Kodi tikuphunzirapo chani pa lemba la Yesaya 40 verse 26? Lemba la Yesaya 40 verse 26 likuti, kwezani maso anu kumwamba muone. Kodi ndani amene analenga zinthu zimenezo? Ndi amene akutsogolera gulu lonse la nyenyezizo, malinga ndi chiulengero chake. Ndipo amaziyitana potchula iliyonse dzina lake. Chifukwa chakuchuluka kwa mphamvu zake zoopsa, ndiponso chifukwa chakuti ali ndi mphamvu zambiri zochitira zinthu, palibe imene imasowa. Palibe munthu amene angakwanise kuwerenga nyenyezi zonse mchilengedweji. Asayansi amaona kuti mu mlalang'amba wathu okha muli nyenyezi pafupifupi 400 billion. Ngakhale zili choncho, Yehova amatha kutchula dzina la nyenyezi iliyonse. Kodi tikuphunzirapo chani? Ngati Yehova amachita chidwi ndi zinthu zopanda moyo zimene analenga, kuli bwanji inuyo? Mumamutumikira chifukwa choti mumamukonda. Osati chifukwa chakuti munalengedwa mnjira yoti muzingochita zimenezo. Atate wathu akumwamba amadziwa chilichonse chokhudza ifeyo. Paja Baibulo limanena kuti ngakhale tsitsi lenileniro la mmutu mwathu amaliwerenga. Mateyu 10 verse 30. Wolemba Masalimo amatitsimikiziranso kuti Yehova amadziwa za moyo wa anthu osalakwa. Salimo 37 verse 18. Iye amaona mavuto amene tikukumana nawo, ndipo amatha kuti patsamphamvu kuti tipirire. Ndime 5. Funso. Kodi tikudziwa bwanji kuti Yehova akhoza kuti patsamphamvu? Lemba la Isaiah 40 verse 28 likuti, kodi iwe sikudziwa, kapena kodi sunamve, Yehova, mlengi wa malekezero a dziko lapansi, ndiye Mulungu mpaka kalekale. Iye satopa kapena kufowoka. Palibe amene angadziwe zimene iyeyo amazimvetsa. Yehova ali ndi mphamvu zambiri. Tangoganizirani za mphamvu zimene Mulungu anayika mudzuwa. Wasayansi wina dzina lake David Bodani sanati, pasekondi iliyonse, dzuwa limatulutsa mphamvu yofanana ndi mphamvu ya mabomba a nyukiliya okwana mabiliyoni ambiri. Wasayansi wina aso ananena kuti, mphamvu zimene zimachokera kudzuwa pasekondi iliyonse, zikhoza kukhala zokwanira kuthandiza anthu kwa zaka 200,000. Ndengati Mulungu amapatsa dzuwa mphamvu zochuluka chonchi, kodi angalephere kuti patsanso mphamvu zoti tipirire mavuto athu? Ndime 6. Funso. Kodi nchifukwa chani tinganene kuti goli la Yesu ndilofewa? Nanga kudziwa zimenezi kungatithandize bwanji. Lemba la Isaiah 40 verse 29 likuti, iye amapereka mphamvu kwa munthu wotopa. Ndipo ofowoka, amampatsa nyonga zochuluka. Kutumikira Yehova nkosangalatsa kwambiri. Yesu anauza ophunzira ake kuti, senzani goli langa. Koma anawonjezera kuti, mudzatsitsimulidwa, pakuti goli langa ndilofewa, ndipo katundu wanga ndiwopepuka. Mateyu 11 verse 28 mpaka 30. Mfundo imeneyi ndiyoona. Nthawi zina timakhala otopa kwambiri, tikamanyamuka kupita ku misonkhano, kapena mu utumiki. Koma kodi timamva bwanji tikamabwerera ku nyumba? Timamva bwino, ndipo zimatithandiza kupirira mavuto athu. Izi zikusonyeza kuti goli la Yesu ndilofewadi. Ndime 7. Funso. Pelekani chitsanzo chosonyeza kuti lemba la Mateyu 11 verse 28 mpaka 30 ndiloona. Mulongo wina yemwe tangomupatsa dzina loti Keira, amadwala matenda ena ake ofoketsa thupi, amavutika maganizo, komaso mutu waching'alang'ala umamupweteka pafupi. Chifukwa cha zimenezi, nthawi zina amavutika kuti apezeke pa misonkhano. Koma atayesetsa tsiku lina kuti akapezeke ku misonkhano, analemba kuti, nkhani imene inakambidwa inali yolimbikitsa anthu amene ayamba kutaya mtima. Okambaya anafotokoza zinthu mosonyeza kuti amamvera chisoni kwambiri anthu oterewa, moti ndineyamba kulira. Zimenezi zinandithandiza kuona kuti kupezeka pa misonkhano ndikothandiza kwambiri. Keira anasangalala kuti anayesetsa kufika ku misonkhanoyo. Ndime 8 ndi 9. Funso. Kodi mtumwi Paulo ankatanthauza chani ponena kuti pamene ndili wofowoka, pamene ndimakhala wamphamvu? Lemba la Isaiah 40 verse 30 likuti, anyamata adzatopa mkufowoka. Ndipo amuna achinyamata adzapunthwa. Tonsefe, kayati ndi maluso otani, pali zinthu zina zimene sitingakwanitse patokha. Aliyense ayenera kuzindikira mfundo imeneyi. Mwachitsanzo, Paulo anali waluso kwambiri, koma panali zinthu zina zimene sankakwanitsa kuchita. Iye atauza Mulungu nkhawa zake, Mulungu anamuza kuti, mphamvu yanga imakhala yokwanira iweyo ukakhala wofowoka. Paulo anamvetsa zimenezi, ndipo anati, pamene ndili wofowoka, mpamene ndimakhala wamphamvu. 2 Korinto 12 verse 7 mpaka 10. Kodi pamene pankatanthauza chani? Iye anazindikira kuti pali zinthu zina zimene sangakwanitse kuchita, popanda kuthandizidwa ndi Mulungu. Choncho mzimu wa Mulungu unkamupatsa mphamvu pamene ankafowoka, komanso kuti achite zinthu zimene payekha sakanakwanitsa. Nchimodzimodziso ndi ifeyo. Mulungu akhozanso kutipatsa mphamvu zambiri. Ndime 10. Funso. Kodi Yehova anathandiza bwanji Davide? Nayenso Davide ankathandizidwa ndi mphamvu ya mzimu woyera wa Mulungu. Iye anayimba kuti, ndi thandizo lanu ndingathamangise gulu la chifwamba. Ndi thandizo la Mulungu wanga ndingakwere khoma. Salimo 18 verse 29. Pali mavuto ena okhala ngati khoma lomwe sitingakwere patokha, ndipo timafunika kuti Mulungu azitithandiza. Ndime 11. Funso. Kodi mzimu woyera umatithandiza bwanji tikakumana ndi mavuto? Lemba la Isaiah 40 verse 31 likuti, koma anthu odalira Yehova adzapezanso mphamvu. Iwo adzawulukira mmwamba ngati ali ndi mapiko achiwombankhanga. Adzathamanga koma osafowoka. Adzayenda koma osatopa. Chiwambankhanga sichiwuluka mtunda wautali pogwiritsa ntchito mphamvu zake zokha. Mpweya wotentha ndi umene umachithandiza kuti chipite mmwamba nkumawuluka popanda kugwiritsa ntchito mphamvu zambiri. Choncho mukakumana ndi vuto lalikulu, muziganizira za chiwambankhanga. Muzipempha Yehova kuti akhale ngati akukunyamulani pogwiritsa ntchito mthandizi amene ndi mzimu woyera. Yohane 14 verse 26. Nzosangalatsa kuti mzimu woyera ukhoza kutithandiza nthawi iliyonse imene tikufunika thandizo. Nthawi ina imene timafunika thandizo kwambiri mpamene tasemphana maganizo ndi Mkhristu nzathu. Koma kodi nchifukwa chani Akhristu amasemphana maganizo nthawi zina? Ndime 12 ndi 13. Funso A. Nchifukwa chani Akhristu nthawi zina amasemphana maganizo? Funso B. Kodi tikuphunzira chani zokhudza Yehova pa nkhani ya Yosefe? Timathawusiyana maganizo chifukwa tonsefe siyangwiro. Nchifukwa chake nthawi zina Akhristu anzathu akhoza kutikhumudwitsa kapena ifeyo tikhoza kuwakhumudwitsa. Nkhani ngati zimenezi zikachitika zingakhale zovuta kupilira. Koma mofanana ndi mayesero ena, Yehova amalola kuti zimenezi zichitike. Iye amafuna kuti tisonyeze kuti ndife okhulupirika. Amafunanso kuti tiphunzire kugwira ntchito mogwirizana ndi anthu amene iye amawakonda ngakhale kuti amalakwitsa zinthu zina. Nkhani ya Yosefe imasonyeza kuti Yehova amatha kulola kuti atumiki ake akumane ndi mayesero. Yosefe ali wachinyamata, abale ake ankamuchitira nsanje, moti anamugulitsa ndipo anakakhala kapolo ku Igupto. Yosefe anali munthu wolungama, komanso mnzake wa Mulungu. Choncho Yehova ayenera kuti anadandaula kwambiri kuona zoyipa zimene zinkamuchitikira. Komabe, sanaletse kuti zimenezi zichitike. Pa nthawi ina, Yosefe anayimbidwa mulandu woti ankafuna kugwirira mkazi wa Potifara ndipo anamangidwa. Koma Yehova sanaletsenso zimenezi. Kodi izi zikutanthauza kuti Mulungu anamuyiwala? Ayi. Tikutere fwa Baibulo limanena kuti chilichonse chimene Yosefe anali kuchita, Yehova anali kuchidalitsa. Genesis 39 verse 21 mpaka 23. Ndime 14. Funso. Kodi kupewa kukwiya kumatithandiza bwanji? Chitsanzo china pa nkhaniyi ndi Davide. Si anthu ambiri amene akumanapo ndi mavuto akulu ngati amene Davide anakumana nawo. Koma iye sanalole kuti azingokhala wokwiya. Mmalo mwake analemba kuti, usapse mtima ndipo pewa kukwiya. Usapse mtima kuti ungachite choyipa. Salmo 37 verse 8. Chifukwa chachikulu chopewera kukwiya nchakuti timafuna kutsanzira Yehova, yemwe sanatichitire mogwirizana ndi machimo athu. Salmo 103 verse 10. Kupewa kukwiya kumatithandizanso mnjira zina. Munthu amene amakonda kukwiya akhoza kudwala matenda monga othamanga magazi kapena mmapapo. Akhozanso kudwala matenda achiwindi, amphafa kapena mmimba. Munthu akakwiya saganizanso bwino. Vuto lina ndi lakuti pambuyo pokwiya kwambiri munthu akhoza kuvutika maganizo kwa nthawi yayitali. Koma Baibulo limanena kuti mtima wodekha ndiwo moyo wa munthu. Miyambo 14 verse 30. Ndiye kodi tingatani kuti tisakwiye ngati mʼbale wathu atikhumudwitsa? Nanga tingatani kuti tikhazikitse mtendere ndi mʼbale wathuyo? Kutsatira mfundo za nzeru za mʼBaibulo nkumene kungatithandize. Abale athu akatikhumudwitsa. Ndime 15 ndi 16. Funso. Kodi tingatani kuti tiyambeso kugwirizana ndi munthu amene watikhumudwitsa? Lemba la Efeso 4 verse 26 likuti, kwiyani, koma musachimwe. Dzuwa lisalowe muli chikwiyire. Anthani dziko lakatichitira zoyipa, sitidabwa kwenikweni. Koma Mkhristu nzathu kapena wachibale wathu akachita zinthu zotikhumudwitsa, zimatipweteka kwambiri. Ndiye kodi tingatani ngati zikutivuta kuyiwala nkhaniyo? Kodi tidzapitiriza kumusungira chakukhosi kwa zaka zambiri? Kapena kodi tidzatsatira malangizo anzeru a mʼBaibulo akuti tizithetsa nkhani mwamsanga? Tiyenera kudziwa kuti tikachedwa kwambiri kuthetsa nkhani mpamene nkhani yonso imavuta kwambiri kuyithetsa. Ndiye tiyelekeze kuti zotelezi zakuchitikirani ndipo mukuvutika kuyiwala nkhaniyo. Kodi mungatani kuti muyambenso kugwirizana ndi mʼbale wanuyo? Choyamba muyenera kupemphera kwa Yehova kuchokera pansi pa mtima. Muzimupempha kuti akuthandizeni kukambirana bwinobwino ndi mʼbaleyo. Muzikumbukira kuti nayenso ndi mnzake wa Yehova ndipo Yehovayo amamukonda kwambiri. Mulungu amakomera mtima anzake, ndipo amafuna kuti nafenso tizichita zomwezo. Kenako muyenera kuganizira mofatsa zimene mungakalankhule kwa mʼbale wanuyo. Musamafulumire kuganiza kuti wakukhumudwisani dala. Muyeneranso kuzindikira kuti mwina inunso munachita zina zake zimene zinachititsa kuti musemphane maganizo ndi mʼbaleyo. Polankhula naye, mukhoza kuyamba ndi mawu ngati akuti, mwina mvuto ndi ine. Koma pamene munandilankhula dzulo, ndinkamva ngati, ngati simunamvane pambuyo pokambirana, mungayese kukambirananso nthawi ina. Koma musanalankhule naye, mungachite bwino kupempha Yehova kuti adalitse mʼbale wanuyo. Mungapemphenso Mulungu kuti akuthandizeni kuganizira zinthu zabwino zimene mʼbaleyo amachita. Ngakhale zitavuta kukhazikitsa mtendere, dziwani kuti Yehova adzasangalala kwambiri kuti mwachita zimene mungathe pofuna kugwirizananso ndi mʼbale wanuyo, yemwe ndi mnzake wa Mulungu. Tikamadzimba mlandu pa zimene tinalakwitsa mbuyomu. Ndime 17. Funso. Kodi Yehova angatithandize bwanji ngati tachita tchimo lalikulu? Ndipo nchifuwa chani sitiyenera kuzengeleza kugwiritsa ntchito njira zimene wapereka. Anthu ena amaona kuti soyenera kutumikira Yehova chifukwa choti anachita tchimo lalikulu mbuyomu. Koma munthu akamangodzimba mlandu amakhala wosasangalala. Mwachitsanzo, mfumu David ankadzimba mlandu kwambiri ndipo analemba kuti, pamene ndinakhala chete osawulula machimo anga, mafupa anga anafowoka, chifukwa tsiku lonse ndinali kuvutika mu mtima mwanga. Pakuti dzanja lanu linali kundilemera usana ndi usiku. Koma chosangalatsa nchakuti David anali munthu wolimba mwauzimu, ndipo anathana ndi vuto lakeli mu njira yabwino. Iye anati, pamapeto pake ndinawulula tchimo langa kwa inu. Ndipo munandikhululukira zolakwa zanga ndi machimo anga. Salmo 32 verse 3 mpaka 5. Ngati mwachita tchimo lalikulu, Yehova amafunitsitsa kuti akuthandizeni kukhalanso naye pa ubwenzi. Koma muyenera kugwiritsa ntchito njira zimene Yehova wapereka kudzera mu mpingo. Musazengeleze pochita zimenezi, chifukwa mukatero, mukhoza kulephera kudzalandira moyo wosatha. Koma kodi mungatani ngati pambuyo pokhululukidwa tchimo lina lake, mukudzimbabe mulandu. Ndime 18. Funso. Kodi chitsanzo cha Paulo chingathandize bwanji anthu amene amadandaula chifukwa cha zimene analakwitsa mbuyomu? Nayenso Paulo nthawi zina ankadandaula chifukwa cha zinthu zimene analakwitsa mbuyomu. Iye ananena kuti, ineyo ndine wang'ono kwambiri mwa atumwi onse, ndipo sine woyenera kutchedwa mtumwi, chifukwa ndinazunza mpingo wa Mulungu. Koma iye ananenanso kuti, mwakukoma mtima kwakukulu kwa Mulungu, ndili monga ndililimu. 1 Akorinto 15 verse 9 ndi 10. Yehova ankakonda Paulo mmene analili, ndipo ankafuna kuti nayenso aziona chimodzimodzi. Ngati mwalapa machimo amene munachita mbuyomu, ndipo mwawulula kwa anthu oyenerera, musamaka ikile kuti Yehova adzakuchitirani chifundo. Choncho muzikhulupirira kuti Yehova wakukhululukirani monga mmene analonjezera. Ndime 19. Funso. Kodi lemba la chaka cha 2018 ndiloti chani? Ndipo nchifukwa chani lili loyenera? Popeza mapeto a dziko lakuyandikira kwambiri, tingayembekezere kuti mavuto azichulukira-chulukira. Koma dziwani kuti Yehova adzakupatsaninso mphamvu zokwanira kuti mupitilize kupirira. Paja iye amapereka mphamvu kwa munthu wotopa, ndipo wofowoka amampatsa nyonga zochuluka. Yesaya 40 verse 29. Chaka chino cha 2018, tikhala tikukumbukira mfundo yofunikayi nthawi iliyonse imene tapita ku nyumba ya ufumu. Zili choncho chifukwa mfundoyi ikupezeka pa chikwangwani cha mu nyumba ya ufumu, chokhala ndi lemba la chaka lakuti, anthu odalira Yehova adzapezanso mphamvu. Yesaya 40 verse 31. Nkhani yathera pamenepa.